wewe maisha ya bongo yani mbakara. Uwe ani bongo 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 kuna jida na gara. Uwe life ya bongo yani mbakara. Ona yani bongo 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 kuna jida na gara.
Shanesco mtumbaji.